Nimezama, mapenzi ni nimezama. Oh, nimezama, siamini nimezama. Uhuni nimeacha zamani. Ame wangu mamana, no stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama.
How do I start to explain this? Mjuba nimezama kwenye bahari ya mapenzi. Na huyu dada tunajuana toka enzi. Tushafanya kazi wote and shared platonic friendship. Hii ni next level, shorty's extra friendly. Tani umepitiliza but she don't offend me. Really how she come to befriend me? Vitu navyovipenda yeye wala havipendi. Like basketball, au soccer. She likes afro soul, mi kufoka. She does yoga, way too focused. Mi upoteza mawazo kwa club tu kutoka. We so different, maybe the reason we attract. Baby we soulmates, more than a perfect match. Nataka kuwa na ye, yeye peke. Milele mpaka mwisho, yani mimi na ye.
Oh, nimezama. Mapenzi ni nimezama. Oh, nimezama. Siamini nimezama. Uhuni nimeacha zama. I'm a one woman man now. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama. Oh, nimezama. Mapenzi ni nimezama. Oh, nimezama. Siamini nimezama. Uhuni nimeacha zama. I'm a one woman man now. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama. Mahaba ni uwe, msukule ni chukue. To my ex, sirudi kule. Iwe kwa kulipwa mabure. Mji ni shule, najifunza anyway. To please you my baby, my lady, my honey, my boy.
It may sound like I'm exaggerating, but this is how I be feeling exactly lately. A freak in the sheets and the street, she a lady. Reason I ditch my tricks and learn to treat a lady. Sio kama demu swahili ni si wataki. Why bother? I'm dealing with a total package. Mtoto wa Masaki, attitude uswazi. Nikiwa na mawazo, she's like baby usiwazi. Kujua mini wake anafarijika. Kwa kuwa yeni wangu mina tajirika. I rain on kama vuwa za masika. Kwake nimezama kama nimepigwa na garika.
Oh, nimezama. Mapenzi ni nimezama. Oh, nimezama. Siamini nimezama. Uhuni nimeacha zama. I'm a one woman man now. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama. Oh, nimezama. Mapenzi ni nimezama. Oh, nimezama. Siamini nimezama. Uhuni nimeacha zama. I'm a one woman man now. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama. Mahaba ni uwe.